Hairoto i nga tirohana kai te hurihare te pōrio te whakatohea ki te whakamāra mātiki nga uri e noho manenene i nga tōpito wā Aotearoa, te tikana o te kirimena, kua haina hia nei e rātau ki te krauna. Ahakoa whā te kau miriona tāra te wāri o nga kamu peihana ko hoki mai ki a rātau, te rāno e tahi o nga uri a mokomoko kai te kohete ki tēnei kirimena. Nā reira ki tā te wārena rātima, ka are rātau nga uri o mokomoko i tino āta whaihua i roto i tēnei kirimena.
Tēnā mea te deed, e rere ke mā te wāku whakāre au. E whene ke nāku whakāro nā. Nā kōrero ro tēnā deed ko kōrero ke hia i mai rāno. Nā nā whakarite tanga kia te rei tō tāwa hau mai ki roto nā kōrero. Te deed nā, e mea. Kona nā te kō rātau, nei te kahia tātau nā iwine. Te whaimi rā kōra ka hoki tātau ki te triti o Waitangi. The treaty of Waitangi with the deed, he did tie it on. Are he did get? Quite a wakua ho to tiro to get the mail the deed. A Torah to he hit the pangat the deed, the treaty, a pack of two make the deed. And only extraction guild or Tower Mera or Tower Treaty. I have what we had to teach you at the tongue. Wait, I don't get out. Koe rau e ki rā nā kōrero ko kōrero hia, ko kōrero ke hia i mātu.
Ko te taho nā mea kai te awanawana te whānau nā o nā mokomoko, arā ka pātsi ki te e karanāna kia kore te whānau e tono ana umetahi paina i roto i tēnei kirimena, neha?
Ae.
Ana, hea te awanawana a nā whānau o te mokomoko nei?
Ewa, me whenita ko kīnā. Kare noi. Nā whine he āwana wananga, me kīra e hoki ki te tangata nānei haina tau a Deidra. Kari hoki mai nā kōreo ki te whānau. Kari tuki nā mai ia mātau. Ngāri ko mātau ne kia tui wāna nui a rātau. Ka kore whakarongo mai ka ki mai kāore re ki noata tā mātau. Nā kona, ka heke mai wa mātau tangata i kona.
Nā reira, kai te āhua neina i haina hia tēnei kirimena ki Wainanui te Puari, kai tseke o te whakatohea me te krauna, kā rei ā te huri haere ki te kōrero ki nā hapū?
Kāo, kāre.
Anā i tēnei wā, he whakaaro noi horā tēnei neha, kua huri haere tēnei kirimena i aene ki Wainanui nā uri o te whakatohea. Anā kua puta mai te wāhana i aene mō nā uri o te mokomoko ki te karanātu ki te Puari me te karauna. Kai te he tēnei?
Ai. Waina hoki wa mātau kōrero te mātu.
Ahe harātau kore e whakarono mai?
Nā rātau i kore whakarono mai. Nā nā anu anu tanga e pāna ki roto te pāna e mai te mate anō mokomoko. Koeira nā mamai nā taumaha, nā wene wene tanga, i wāne nui a whakatohea me mokomoko, ne? Ka te tangi atu a mokomoko ki a rātau. Te hoki mai te tiki mai a mātau. Ka hiki nātua no ke noho piria e mātau ko te whānau. Ka tāi ae te kōrero nā kōrero e tō te kāna. Te kōrero te a. Ka re tāi a mātau te nekia te whina kāri te hie ia mai. A kone nā wene wene tēnei wā. Engari kia haurā. Ka te aroha tau te tangata nānei tuhi. Te rā tuhi tuhi. Ka te aroha tau. Aroha whenea nāu ki aia. Ka rarawa ki ai te turi o te Pākehā. Te tangohe e wera mea. Wakoriro wana here in kukore he kaimāna. Kone uki nā pōwhiri hea atua e tātou te iwi Māori. Moho mātou ku hare te koto i nā wāhanga te Pākehā. Hare atu, ingari ma te wāga tutuki anō tātau, anō ko tāki tō wā nāina.
Kua pātso nō nā whānau nā uri o te nā mokomoko nei, ki wetahi rangatahi kai konei kai tāmake nei, he roi e wetahi, kai te ahua whakahē i tēnei kirimena?
Ā, ka te tino whakahē rātau, i tāua kremana. Nā, ko tā mai te kōrero kia mātau, i roto te hui. Kuri atu mātau, kati atu mātau. e tu ana mātou tā ia kōtou, ai tautoko ia kōtou kōrero. Mai e te mati. Koeira te kōrero mai te pāna.
Hoi no ki tā te tama a te wārena, ka ia kai te whakamārama mai, hea te pūtake o tā rātou kohete, ka huri hairana te puari o whakatohea, ki roto i tāmaki makaurau, whakamāra mātua i tēnei kiremena.
Ko te kaupapa morātou ki te whakamārama, ki te whakamārama ngā pāna ki te tīt nei. Tēnā te kaupapa te komiti a te whakatohea. Kari kai te whakahe mātou ki era ki o rātou whakaaro, e tautoko ana rātou te kawenata, ia mātou nei, engari kai te whakahe mātou.
Ai, nō reo, ko te wāhana kai te whakahe koutou ko te mea 2.3 nei, ne?
Ai.
He hana kōrero kai roto i tau a deed la 2.3?
In this deed, whakatohea claims means all claims made at any time by or on behalf of all of whakatohea or one or more individuals, marae or hapū, and includes the claims made in the Way 203 claim dated 14th May 1991, made to the Waitangi Tribunal, being made by Tuiringa Mohomoho on behalf of himself and of the members of the Mohomoho family of the Whakatohea tribe, and the further statement of claim dated 17th March 1994 by Tuiringa Mohomoho on behalf of himself and the members of the Mohomoho whānau of the Whakatohea iwi. Other than any claim for financial compensation for the execution of the Whakatohea Chief Mokomoko in 1866.
Nā reira, ki ngā whakamārama mai a te wārena, tēnei ngā āwanawana e pīkau hiāne rātou i roto i tēnei kirimena.
The Whakatohea claims, that's one part of the definition that it's intended to settle. What it means is that while they have acknowledged that there will not be financial compensation included in the settlement offer of $40 million for the execution of the Tipuna Mokomoko, it says that the other aspects of our Way 203 claim will be settled as a result of this deed. So there are several components of our Way 203 claim, and what this is really saying is that they are setting aside, or they are not committing any financial compensation for the part that referred to Tipuna Mokomoko's execution. But what they are not saying, but is doing, is that they are extinguishing the claims for any type of retribution with respect to the death of his wife and the manner in which she was executed, and the family and the persecution that followed for the next 125 years.
Mm.
Yeah, so that's what it's gone and done, but it suggests, it almost implies that there is compensation for Mohomoko, but there were two parts to that claim, and that's not explicit enough in the deed itself. And so those are the concerns, is that in one respect it is actually settling part of our claim, and the fact that we weren't asked whether we wanted it to be included or not. The negotiators, according to the negotiators, they've said that the Crown demanded that they were not prepared to resolve or make any settlement offer until such time as that claim specifically was included within the deed of offer.
Whānoe te iwi, kei te mālama tātou, ko ngā tuhituhi katoa o wēnei tūmomo kirimena, me ahua roi o tonu koe ki te whakamālama hea nā kupu kai wanui, anā koe nei te whakaaro e whakaheana te kaumātua nei arā i roto i tēnei kirimena.
Ma te tangata roi o tonu e nā me e titiro e rīti, ne? Gare tae mātou. Gare tae tātou te mohio i warātou mai.
Nā kupu kōrero, ne?
Ai. Kai te maramano o te rīti atu. Ngari te whakaaro atu nā kōrero a muri ake warātou kōrero. E nui nātu nā kōrero eo. Pura tāko e mani, pai atu no marātou no warātou mai.
Hea hei, tā moko hia i tēnei kirimena, kaere anō nei te nuina o nā hapū i kitei nā kōrero i roto.
I tōku whakarora, kai wānganui tēnei te kāwana, a me tāna kai mahi nā nō gītui.
Ai. Ko te kai kā kia oe te tutuki mo i te tohutana o te kāwana haupea?
Ara, ara. Oh, e hoa, tino kaupapa nui tēnā. A nā hui mea tēra. Ne? I rungi te mara, i mihe tau kia rātau, ko raru te kāwana. Nā, kare rātau i whakarongo i tērā kōrero. Nā, ko pita mai ko te kāwana, anā wa rātau mei kore tu ai tō rātau kāwana. Ka te hihi rātau te whakaneki te physical camera, ne?
Ai, ai.
Anā, hea hae, ko nā raru raru i pita mai roto i a mokumoka. A me whērara, o tātou katoa rai, tikanga ne?
Ai, ai.
Tātou katoa. Ngari kwa hau ko mōhu kia, ka te paihu kia i te kukurawa i a mōko mōko.
Ah, kia ora, tēnā koe. Nā reira, hakoa kai kunā koutou kai wai māku nā e noho maina, e kai te kaha tunu tō koutou here ki te wākaina.
O, tino kaha. Nā tāma hui katoa e hui mai rātou reira, pāoja mai kōrero o taiau.
Kia ora.
Nā?
Ai, kaha koutou. Kaja
puto tunu mai, nā penehini tāku pūkoroka, are tunu mai.
I whakarono ke tātou ki ngā whakaaro a te wārena Rātema Matua, me tana tama rā ko te wārena Rātema Pōtiki rā i te Waimauku.